FK Beat Louder. It's Krista.
My name is Mickey.
FK, I got you. One of my guys. Now my fans, but you don't.
Rose is a watutaya na kuletila karingi bebe wakataya nangani sani samene niza kachita kuti ukani konde kachita usipaya na dumu kuti ukasekele oloni vujise oloni vujise be oloni vujise ne awo mwani nishipikisha oloni vujise oloni vujise
Pano peni kamba nilipe na mau Baby kapena ni mazita ila tentau Ine baby ni vutize Pano peni kamba na chuma nilipe Nione kadoti, futi ndine janki Muli lavo yanga uona moche blanki Beauty yako imaoneka ni quality Slim pote imaweka ni dabuize Niliambo baby ni vomere Noti ni kambere ya dameja savage Plazi ni mawano na makolo yako Na bachipanda bonze mama ibako Ni madapwa ni japwa na dapwa Maybe ni kafune sister wako mama Daba ine nalema nalema Ine olo olo ine olo
Olo ni vujise Olo ni vujise be Olo ni vujise ine Awo mwani nishipikisha Olo ni vujise Olo ni vujise be Olo ni vujise ine Awo mwani nishipikisha
Vama lavu nalima navo Navo na my feeling nalima nayo Unipasa heartbreaking pamozi na my setting Ati uzaja makono kulishema virgin Lavu tilinayo Did sipapata ndiwe mkazi wabuanji Ulipena mini ngubwe ya lady panyumba wachuka kuchilinga Makazi munga iwe mundu wanga sivatasha Dalama zikasila na iwe wambukasha Ati nifuna wabima loja ina kolola Ama itika nyani nza etu saku kipjira Umauza vanzako ati even ni wawoyo Dalama zikasila na shikondi ni kusila Nalema na pombila mbila please ungawe Mkala kwa tonzo awe mwandu ungazo Olo univutise Paka unichuchise
Olo univutise be Olo univutise ne Awo mwani nishipikisha Olo univutise Olo univutise be Olo univutise ne Awo mwani nishipikisha
Exclusive to Z Louder
FK Beat